nyamati ayo yaniridhisha moyo wangu wote yatoka ya chemchemi ya uzima milele hayatamalizika.
Oh,